Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Guéye tato ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sy jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Te ɓeydike ley malli gila keñan ko warata ɓuuɗi noga ɓeydike dow litre essence mo ɓuuɗi deɓe dow gasoil client ɓe mberna mettaɓe oɗo kabaru mberna lamkoɓe holti saabiɓe wolde leydi Ukraine. Kawrital yimɓe joola fuɗɗi kenna yalla hunjade hoore mbiyana yirwere keɓe e wi banque mondial ley hitande 2017 malinkoɓe gonɓe caggal ɓe neldi ley leydi ndi ko warata milliard uji temeɗe joyyi capantati e jetti sefa. Keñanna projet faaba mbiyanna kabaru somo Mali pafama humpiti golleji mabɓe duuɓi joyyi ley leydi ndi e wi ardiɓe ɓe oɗo projet o nafis ko ɓuuri ujunero mbiyanna ujunero yimɓe ley région ngaji Koulikoro Kay e Sikasso. Ɗi goni semme kabaruji amen hannde beete aljumare sappo jitti mars hitande 2022. Bisimilla sakiraɓe. Temedere ɓuuɗi capanɗe joyyi e ɗiɗi mbiyanna diina temedere nogay e tati temedere e nogay e ɗiɗi ɓen litre essence maɗum banggal gasoil yo temedere ɓuuɗi capanɗe ɗiɗi ɓuuɗi capanɗe ɗiɗi ɓuuɗi capanɗe deɓe e ɗiɗi ɓuuɗi capanɗe joyyi e ɗiɗi ɓe diina ɓen temedere e nogay e sefa. Ɗi gonni ko coguji ce ndiyam yiite ɗi tonga ɓe wonande gollirde o nappa ɗum fuɗɗi mbiyanna ñande 31 sappo jeɗɗi mars hitande 2022. Ko warata mbiyan kabaru mettuɗo sanne client eɓe ka noon ardiɓe gollirde o napoliti yo saabi wolde hakkunde leydi Russie e leydi Ukraine. Moussa Mali Sissoko wonko heɓani keɗe fasan Ousmane Niall Bouly Alsissi.
Ɗo bama ko ɗo ɓeydugol coggoji essence e gasoil ana wimɓe yimɓe yogaɓe ɓe kolliti metti maɓɓe caggal ɓeydugol coggoji gureji ko coggoji essence ji ɗiɗo ɓeydi
waran ɓeydan demi saɗɗa kutteje muɗum ɗum wara matede ɗo keɓe an embargo gonɗo ɗo leydi ɓeydade immigraji matiteɗi so wiyama coggu essence ɗo wara ɓeydo ka ɗum wona hunde newinede ɓeydagol coggu essence o ka yimɓe ɓe ana hanno jondorade ɗum. Sa ƴeewi alhaali no adunaro Allah no wordi hannde wona leydi malini tan ɗo woɗani yimɓe ana hani tawrede muñal laamu leydi Mali ndi kañum wawa ɓeydugol coggu essence o ka wona ko neyni malinkoɓɓe
fii. Modibo Guro Dial directeur général de l' office national des produits pétroliers o nappa holliti wiide basi gonɗo Ukraine o laati sababu ɓeydugol cogguji pétrole ley adunaru ndu. Hooreɓe nde gollide kolliti wiide dabareji ana gondi e ɓameede yalla golloɓe golle pétrole ley Mali ana paabe.
Gouvernement leydi Mali ndi ɓuyti coggu transport o ɓuyti taxe kañum ko nandi e muɗum fuu ɗo essence o keɓe yimɓele aɗoɓe essence o warde ɗo ɗu ɓuytirike ɓuɗɗi nayyi e litre fuu. Ɗum saabi somi joƴini ɗiɗo cogguji essence o coggu muɗum hannde temedere e ɓuɗɗi deɓe sappo e ɗiɗi sefa gasoil o ɗu temedere e ɓuɗɗi deɓe sappo sefa.
E wi andinɓe kabaru keɓal gouvernement o hani fiide dabareji anda no keɓal ɓiɓɓe Mali woori yalla ana wartira cogguji essence no worino arande. Keɗe ko Abdoul Karim Diamoutenewi o andinɗo kabaru keɓal o tewtawdu le université des sciences sociales et des gestion de Bamako.
Pour l'économie aujourd'hui,
le keɓal leydi hannde darde essence o ana mawni hen sanne hunde fuu essence o ɓili laamu leydi ndi wonno dardotonoɗo e feccere saɗɗa o ngano alhaali keɓe leydi e hoore wordini ɗum waran ɓeydude saɗɗa laamu leydi ndi tan banggal essence kulleji ɗi wordi yarde to laamu leydi ndi ittata kalsi ko wawi wallude ɗum sakkade tiɗɗalaw mo hani tewtude wadde ko wawi fuu yalla mo sakko ngabugol
coggujiɗiɗɗɓeydugolc coggoji pétron gaɗi ley Mali tawene leydi ndi ana woni ley jukkugoji CDAO illa diana lewru janvier ƴaɓɓino ndu.
Sakiraɓe tottude hak laybordu kabaru ñom banggal bema amen facebook kaydi twitter. Nelaɓe Sadou mo ardi miji ɓen kanko dewritido Goodluck Jonathan na dooma yontere min cakta yontere nde Bamako e wi kabaruji heɓaɗi fana muɗum yo tottodiral hakkillaji hakkude mabɓe lamkoɓe Mali ɓe dow wattu transition ndenno micitan wiide yo caggal garalgal mabɓe ñande noga tati lewru février mbittiten ɗum wiite mbiyan kamɓe ardiɓe e CDAO ɓe min tammini jukkoje dow leydi Mali ndi gila jeena janvier ƴaɓɓiri ndu saabi min rafitaɓagol wattu landinal woteji. Fandeli kabaru ɗi ñande alalbare nde min gouvernement Mali humpiti ley communiqué uddugol RFI e France Bec 24 ley leydi ndi lamkoɓe Mali hayfi men ɗiɗo cuuɗi kabaruji Franci ɓen finude dow lanmi Mali banggal wara huureji civil en dokkoɓe kabaruji Mali ɓe dunno dalama yottinde kabaruji uriɗi RFI e France 24. Adam Amadou Haydar wonko heɓani keyɗan fasdan Oumar Waygol.
Le oɗo communiqué mo gouvernement o waɗi holli tiwiɗiɗum kabaruji peneji ko kanko noddirteɗo Michel Basselé jeyaɗo ley fedde nations unis humnide kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en hollitile jitti lewru mars hitande 2022. Ɓe mbi tongani women rights watch yaltunonde ley sappo e joyi lewru mars hitande 2022 so RFI yeddiɗo kabaruji ley sappo e nayi fa yetti sappo e joyi lewru mars ndu ɗum wona gonga non tongan mabɓe nde hollitiri wiide ɓe mbi ɓeɗo yimɓeɓe yettunoɓe kabaruji ɗo mijoji bonɗi fewde e leydi ndi ƴewta donnoɓe kani girɗinirde laamu hakkundejo kañe armé o ɓe kollitiwde radio ji kañe e téléji fa yettoyo journée ɓiliɗe dow RFI kañe e France 24 fou darna golleji ley leydi ndi fedde nde noddirta France média nde RFI woni e muɗum kañe France 24 kollitini se muɗum le oɗo golle ɓe mbihi du yimɓele mabɓe yo yimɓele tiɓɓarɓe hokkoɓe kabaruji no fewiri antenne ngaji mabɓe ɗi du yo gonga kalta ɓe mbi ɓe ƴewtoto ɗati fou kanɗi nanguede fati ɗiɗo anniyaji tabe
ko journée ɗe mbiyen abonnement journée ɗe gutti mbiyen wonande gouvernement o to mbiyen tournisane ɗeɗo gollirɗe ndenno ardiɓe fedde mabɓe Boubacar Vanizan dardi laamukoɓe wattandeɓe hakkillo ɗiɗo wattuji tiɗuɗi ɗi ndenno wonko hani madame Kamba Keita Kenno faisanmo Alsisé
jusqu'à preuve du contraire
faale ñalawma hande o ka jukkoje ɓamaɗe so tongaɗo leydi kana heddi saabi jukkoje ɗe pelle CDAO kan e UMA ɓami so tongiɗo leydi ni saabi mbino oɗo tiɗɗalla ɗum waddanimi torda sanne ɗe cuuɗi furubaji ɗi to abonnement ɓameteno fa heewi fuu bortama so gonga o iɗum tampinimi sanne nde golle amin humpintinde yimɓe fa ɗo min goni hande ɗo ɗu wala fuu kawral keɓal ngal hakkunde kana kan e ɗeɗo pelle yelle kabaru o ana heɓene jogolal jettinoɓe kabaruji ɗe leydi mali ndi ana tampi hande saabi oɗo tiɗɗalla homo fuu e men ñamowo jarowo so won gonɗo to mo heɓata ko ñama mo heɓata ko yara wawa wiyede alhaali o no wurdini ana moƴƴi min ka ko nardami kanankoɓe leydi ndi tan woni ɓe jogono hakkille seeɗa minen yimɓele jettinoɓe kabaruji gollanoɓe hoore mumen
kawrotal mbiyan malinkoɓe gonɓe caggal gaɗi fuɗɗi keñen bamako ɗo ndenno ngal ɗo kawrotal ande walla teddinama banggal kamɓe markonkoɓe yo kawrotal humaningal yirwere keɓe hono banque mbiyana gollidal e leydi ndi e ley balɗe tati mbiyan haruɓeɓe yaltina ɗati dabareji lattotoɗi sababu mbiyan kamɓe gonɓe joolaɓe wawa hinade yirwere ley leydi ndi projet ji kewɗi ɓeɗo yimɓele mbiyan ana e ley kawrotal ngal mariama koulibaly wonkoɓe ne kene faisan Ousmane Niallebouly Alsisé
banque mondial nde hitande 2017 ɓiɓɓe mali wonɓe joolaari neldi warde ley leydi meɗen ndi milliard ngaji temedde joyyi e capanɗe tati e jetti CFA ndi jawdi sa daari temedere e muɗum fuu capanɗe jeenayi e joyyi yo wallirigol dow neɗɗaku ewi hunjanimɓe hoore o batu ɗum ana hani waylitede docteur Doulaye Keita conseiller technique ministére humaninde natidirgol hakkunde ɓiɓɓe afrique daraniɗo du o batu
leydi ndi min gonile muɗum ndi leydi yimɓele ndesoɓe jawdi kewdi ko heewi e honoroɓe amin jooɗiɓe sella fuu ana waɗa ko waawi nde golle yirwere leydi ni miɗen jogii malinkoɓe jooɗiɓe sella andanɓe kabaruji faa heewi banngal jannde ɗi yimɓe jaɓani faana ngalɗo jiidal ni woni tewtude ɓeydude immadaraji ɗi ɓeɗo yimɓelle wondi waɗde nde ɗati yirwere leydi ni
doni labba goto e projet ngaji kawruɗe o batu hoore maɓɓe ana darta ɓiɓɓe mali wonɓe joolaari nedda kaaliseji warde darano du wadde projet ngaji ley leydi ndi asatañariya gollowo doni labbe
doni lab yo gollirgal paabotoɗo yimɓele gollanoɓe hoore mumen le leydi mali ndi gonɗo ɗo ila hitande 2015 mo gollanoɓe hoore mumen le leydi mali jiɓɓe feccididde e yeeyude ko jogui le leydi mali ndi joƴini
fa ɗum laato gouvernement o hollitiwide immadaraji ana gondi e waɗede yalla gollirɗe ana moƴƴinene malinkoɓe wonɓe joolaari
duuɓi joyi hannde ko mbiyan jannde dowre fseg mbiyan kamɓe mbiyan itlaki kabaru jannde maɓɓe ɗum woni biltude licence maɓɓe kano e ley ndeɗo yontere kani mbiyan hinade imu e ka noon kamɓe gonɗo wektoɓe mbiyan kamɓe janngoɓeɓe na metta sanne e dow kuteji ɗi ɗum watta e ley sifa janndeji maɓɓe ndenno ko ɗum sambini kaɗo taade fi kanko kalifa goyitamu ko ɓeen kene fistango Oumar Wagolo Alsisé
ɓeɗo sukaɓe janngoɓe jannde dow dowwure woɓɓe jottiki fsec il hitande 2017 ɓe mbihi ɓe jeehi caggal sanne ko nayiri banggal jannde nde eɓe kajal laamu ko wonɓe toon ɓe keɓana ɗiɗo tiɗallaji jogala
alhaali o ka no wurdini ka minen ka mi annda fuu hono mi mbiyirta ɗum jannde jama kurɗo wondi bonnede gouvernement leydi ɓeydade laamorɗo le cuuɗi janngirɗi ana yiya ko wondi waɗde ko ga faale ñalawma hannde o wala fuu gaɗon he feyi hunde duuɓi joyyi yaade duuɓi jeegom fa keɓa diplôme licence so gonga allah o ɗum ka wona hunde jaɓenteen to laamu leydi ni moƴƴini cuuɗi janngirɗi dow goɗɗini ali o wayto to wana dun ni dabere fu wala
sa ni ko pala solution
hotlati sababu mudun kanko professeur Bala Jara recteur université FSEC o hali ko lati sababu dido tidalaji
aujourd'hui il y a 42000
le nyalawo hande o ko buri sukabe jangobe ujinai chapantnai didi teme jene debe sapu wondo odo mili faiso bedo yimbe wiama hande ngaldo gubal wara jango gubal goddo wara be fu ana wawi jangude le yontere woteren palas ujinai 30 teme 30 tan won ni suru jangindu FSEC do dun ne wala fu ko beede mudu ila dun darna hika ko uri yimbe le ujinai 10.4 woni bindibe jangino bene so fu hawrintinama temdere nogay be barata homo fudu ana andile hitane 2020 jande heba ha wadale lendi sabi nyaw covid-19
ko la covid-19
ko wakkati fu dido tidalaji matte ko heewe jamarnan wonde wadde do hen landi wobbe do kolli tiwdan gikkini gikke lobbo hono ko wi'a fa leddi waydi to ko
kawrutal do mbien kabaru somo me gullire mudun pa fam landini tiliki kenya denno be holliti gullire ben gulleji dum ngadi le dubu je le du mali denno e wi kambe ardibe pa fam be bikin ke gulo jili rezo ngaji mbien sikaso kay kulukuru e kanya dunno kom ngaji chapantati e jene denno go deda gulide mo union europeenne e go fer fedde lede espagnol itikal su mudun dongal mbial yu jene ben wonko ben huntani hore kanko kuma funki tabon ko ben ke na fasna usman nyalbul alsisi
projet komini do fa bade golle som le mali no dirte do pa fam e dini fam gollobe golleji mudun ko buri ujinero le e region kulikoro kay e sikaso won go holiti wida hore be gollide komuninde som e wi secrétaire général mabbe Issa Keita remobe kulliti wir anambilti sanne o wattu
parmi le retombe du
les kebe projet o mi mbavi faabaade gollirde fa heewi le leedi ni yella e be kebo waytidde ko be jogi ko fa men jeeya dum min gollidi e pafam yella o mo heba tawede le lumoji yogaji tagal leendi fo heba yidude yimbel ngarobe faabaade leendi
mo de investisseur
hedde horebe projet pafam o golle ana han yirwinede yella talka ko ana habbe yella du be kereduji ana buito yaade njolari kongo baba woni coordinatrice national projet pafam
binge likiki somo minodirta dum ko woni mako fu nafa ana hin ko yota e mako fu ana wayi waytede wade hunne ko nafata ku fididu ana wayi nawterede wade nyandu dabaji idum wayi feedum wadede essence kany ko nande mudum
wale tindi wida de yambere timmi le hollugol ngureji kany ko wada jingaji ko itta e som
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement leader Suède, Danemark, Suisse et Union européenne.
Bangal kabaruji amen le kireduji am janto gawu ton hultama wiide ko warata men nokobe kabaruji chapande nayon puddi kenyana jande e famu do jawtagol kabarun dena gu fanda mudun yo sembinde bodde mabbe do jogolo lobo kabaruji iru men yo wiidi do jawtagol ngul den no landin kawrtal ngal woni wonep mali do itugol kalisi Adam Smith international aljumaare hande ngal ndarani timude to basina ton oltama wiide jamare de landini ben hecci kenya nyaloma cenam dande mayo niger yu bangal faaba imadra golirde prefem haybonde yiriwere mayo niger ardibe ismasina be dunno toti adi duktitade odo golle o fay boyata dundu men hono mudun landinte to jafarabe kolongo e kokiri to kuchalo ton ko buri ben temdo no directeur en école kany doctoro en tilike nyande sapo je nyande ben sapo jago mars de imadraji fawde jamarande halaji di na njowi non do projet ben civil children region o e wi landini be ben kawtal gal latike sababu hun tande hore ko heewi faccitinde kaaki golirde ben haybe gollo ministre cella en tribunal kabaru ido kay do holta wi do gouverneur region o mbien fuddi hecci kenyan dawul mbien do mbien fuddi nande sapo jagom livrundu dawul to le cercle yelimane mbien wadi kawrutal hakunde wadi kawrutal kanko mbien ardi be dido nokuji di be haraji mabbe yobbi do mbien jorugol mbien rubugol usuruji kanye burfa gol e yimbe le nyaldube sabiti allahji kambe mbien hebeti allahji le torraji nga hebaadi ton do denno e kabaru eti alaji leddiji e kum jam cini dam e ko nandi mudun denno kanko horajo region o fi dabare no kambe jamarde andata darande mabbe le yiriwere nuku o denno kawtal ben dawul makul hantimude dal mo eti mi jati do woni kenyal akam sar kenyal non jamarde yetti sanne e gol do dawul sagra ben timi takbar jam hande ben mitin tamba sar fufu mukta do be mal amen 3w.studiotam.org madno don jam 3320 do ser e 80 magazine. Sido Tamani.